Raybon. Fresh. Another banger. Rifle 97. Jimmy Singer. A ball and Jimmy Singer. But this a race of a feeling.
Oh my god, it's race
music. Missing a Singer Bala. No to let one name. Missing Singer Bala. Kawunga Kantoma. Missing Singer Bala. Big time, big time. Missing Singer Bala. Yo. Manyira kusunga tiro na yote fulu jangu watulo. Yeah, kusiwa kucharo na wana wokolo. Misinga misinga mishisha tasuka bia. Nevi nori sugar mami nebu nobutia. Tulimu fear, give me tequila. Ngatwa wamba Kampala. Boy kawonya wonye wiwala. Atatula waya tugaya mwana. Before we corona, government free my talent. Missing a city, mana wayimbi tulinyo abuzenti. Jemba densa wa Mr. President. Warandi rodi watu sanyue karenti. Na ye mwana watularisa. Na wapapie mwigo ujitukua. Sichabi tegera. Missing a bala. No tulo twanema. Missing a bala. Kawunga kantoma. Missing a bala. Kamusanyukira, kaja tukigomya, tena pata tukuwa na birthday. Echipa wadamu cha everyday. Kulaba movie everyday. Kulia kaunga kwa waka everyday. Sichangina na kubichi ku Saturday. Sichangina na kuchuma ku Friday. Sichangina na kuchachi ku Sunday. Sichakuwa na bala Wednesday. Yo.